IBM Records.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanishe. Baby nipe tena kama jana. Wanatamani anibubujike. Ukintenda kiuta nyuta nyuta niwa Miju yako shatamba sana. Ndambia nini watu Wendo faraja maisha ni usini uwe Menele kufa kuzikana chachura na tatu.
Yeah, yeah, yeah. Taiwe kawa vizura, taiwe na juhu.